kali mundi we.
And I won't lie to you.
Diwe mbambo yanga mtima uma sekele ilanka kukona chabi.
Kala na wewe Jene jimalesa ni wede ulina ye. Kuma nilindi lache Niziba wande. Kuti uza nipasa chazi. Zani nipasa chazi. Nati njuma funa kukola na wewe.
Zambian MP3.com.